BPM music. 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 Music.
Sijuni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Sijuni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Wezi kabilive, umeanza kugeuka za kidema bleach. Ukizi angri mangu ya kibre ni makrich. Inadime mangetheka kudaruka clit. Neza kudelete data vile uko lead. Juzi Sunday kwanza ulinipiga dhande sema stress. Niko zabe ni kimocho wa mrambe. Nashinda asun kola kolo na nibeba gabe. Na vile nilikunda pe unanitoka juu ya pake. Na zindadi mareka mandaki unanitape. Na mini ordinary umono ulinki na madanse. Ni shati ya rose dies ask you anything unase. Na kabla ujazi ya ngachani jidise blaze. Uki fuck around, uki fuck around. Sezi kaku round chuo muki fuck around. Uki fuck around, uki fuck around. Sezi kaku round chuo Sijuni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Sijuni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Fukuru unafa kubumbrush wanga ndo unagapi. Inadisa time design nilikulie sai. Una regret nili shakufikie tizo enzi za create. Nduki laizu kistie buwa kubwako. Bungu kwenyu bado uneza zidi sana. Ruma so spread kakitanda. Ruma so spread. Tupise na madimais umechapa za kitululu. Ume downfall umedunda pungulu. Zidi futuku weni makutu tu. Bududu mnasia tini nanguru nyu. Sijuni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Sijuni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru.
Nadhani niko tifi, kumbe zangu zilishika kitambo sana. Nishashikwa na home ya kina Mwangi, kutumia senke kukatia magwangi. Nyupiga shere disco matanga, na chipo mafukuru kadonda wa manyanga. Fukuru tulia, hata kuteta, nikupige mate kabaru watu umejileta. We ni kienyeji na unatidai huda, kumbuka mbrenda yezi geuka skuma. Mafukuru disaster, wanakula kula fair, adi mafair za mapasta.
Ruche pe umenda pe mukuchu izgenje uko soko kiwa kashi chweza chweza wiki jas umerianga na wachweza utsharu wesi kwela weni mrota di kwa ndoto sinzagi zinzagi. Bana nane unagawa nimekwaya macho utatu napiko porikoya ombita za mabani umekashi juzi la isu litekwa na mangoi. Usingoi weni fukura difuru wa kutekwa na ginimbi na manyaru zimewaka wanakuria uka mandunya unapri Lamborghini na hiyo ngipo inatieswa unakam tuandonyo utaria umalagunya unazungucha kama mamba kila yuta mendapa wakukanja na wavako adichiche mekuria ubila nginyo hezi rojo umesnadike babaga kuliko mtu wa warena.
Sijuni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Sijuni chingri ama ni ndukulu, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru. Juya mukuchu zidi sana futuku, nadhani nasuka keki kumbe joni fukuru.